ducada markaad guriga ka baxayso. Bismillah, tawakkaltu cala Allah, walaa xawla walaa quwata ilaa billah. Allahumma inni a'udhu bika an adilla aw udalla, aw azilla aw uzalla, aw adlima aw udlama, aw ajhala aw yujhala calay. Waxaan ku bilaabayaa magac eebe, waxaan kaloo tala saaranayaa eebe, xeelad iyo awoodi ma jirto aanta eebba ahayni. Eebbow, waxaan kaa magan gelayaa inaan lumo ama inaan cid lumiyo, inaan dambaabo ama in laygu dambaabo, inaan wax dulmiyo ama in lay dulmiyo, in jaahil aan noqdo iyo in layga jaahil noqdo.